Hey, yo.
Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na dough. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na shit. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na phone. Nikusaka tu madough, nikusaka tu majaa. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na dough. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na jaa. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na phone. Nikusaka tu madough, nikusaka tu majaa. Hapa Nairobi hakuna kucheza, hapa ni kazi ji. Niko sakatu madala, hapa ni kazi ji. Count money, I'm a boss now. Nigga sign my check, I be a ghost now.
Come mess with me, make me mad. Come mess with me, gon' make me mad. Come mess with me, make me mad.
Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na dough. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na shit. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na phone. Nikusaka tu madough, nikusaka tu majaa. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na dough. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na job. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na phone. Nikusaka tu madough, nikusaka tu majaa.
Kijana lipiga mihela ikabaki joni kusakwa na ngeta. Kijana na ball vinoma, free time ni kuchoma mavela. Yani young boss sio mblaina, kama ni ngoko ni vera. Motika kumi simple, leo ucheza na kaupa. Yani young boss don, ye hutoanga mafon. Halipi kanjo so, ye hukuanga na do. Ye hupiga madesigner kama ni look
drip, drip, drip.
Ye huchananga maveve kasi mabati.
Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na dough. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na shit. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na phone. Nikusaka tu madough, nikusaka tu majaa. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na dough. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na job. Nikifikahi Nairobi, my bro, sikuwa na phone. Nikusaka tu madough, nikusaka tu majaa. Kupa Nairobi hakuna kucheza, hapa ni kazi ji. Nikusaka tu madala, hapa ni kazi ji. Count money, I'm a boss now. Nigga sign my check, I be a ghost now.
Don't mess with me, make me mad. Don't mess with me, gon' make me mad. Don't mess with me.